dabcan arintaas horta saad qiyaasi kartaan dhammaantiinaba taliyacanood marka hadda abaadulo loo magacaabay waa dareemi kartaan inta beri laga joogo anigoo wasaaradda markaa imid waa dareemi kartaan hawl siyaasadeed oo hadda in la yegleela u baahan arrimahaas dhan iyo cilaamintaas iyo wax badan baa in la toosiya u baahan siday awal baa ahaan jirtay dal burburay wax badan baa ka burbura dhibaatooyin badan baa dalku marka burbur uu galo ka yimaada keliya wax burburayo guryaha ma aha laamiyada ma aha dhismo keliya ma aha dhaqankii dadkaa burburaya nidaamkii baa burburaya kala dambayntii baa meesha ka baxaysa arrin badan baa burbursan marka ma inkirayno in arrin noocaas ay jirto laakiin insha allah hadduu ila yihahdo siyaasad baan ka yeelan doonaa in arrimahaas aysan dhicin oo laga kaaftoomo waxyaalaha la cilaaminayo iyo ciidanka hawlahiisa banaanka lasoo dhigayo iyo ilaa xad wixii arrimo bulsho guud oo ciidankaas xaq loogu leeyahay dadkiisii muwaadiniinta xaq u leeyihiin in bulshadii loo sheego wixii kaleoo ciidan quseeyana ay noqdaan wax ciidan quseeya oo u asturan siday ahaan jirtay